No.
This a new chameleon. Baby cool, no bad for me wine.
And this new kid on the block, champion badder, I apparate alongside Junior K. Black is a magician. Rap.
Black is a production.
Zokupa Colonna. Wakirika from Wavu.
Junior Tokupo Wavu. Wakirika from Colonna.
Zokupa Colonna. Wakirika from Wavu.
Junior Tokupo Wavu. Wakirika from Miku. Manyama kupangira. Jajalo kaunga kupangirira mudu alileta kalalia kupangirira okweba kutulona kukupangirira
unogurande wa corona banangeze bomba zamanyi olaba na wafuzi beunya mbwavalonzi baba tamide bufetwa valonda wano nemumala na mtu simula ezo tege katamu kama baba kulemeze temu wapata bubi. Pose tu sabo mukama, bananga tu tere mwenema. Zoko pa kolona, wakirika fobwavu.
Juliane toku fobwavu, wakirika fe kolona.
Zoko pa kolona, wakirika fobwavu.
Juliane ta, toku fobwavu. Femiko, osilise wa kembere kujimpade. Ngate familia yange kunze kwe tude. Oma zonko nye fongo vule buko nye. Nse ingine wakate nze kukute. Aona lane nebo sa. Kona wea jendwa tena la nisipa wo. Abantu te bachafa. Abantu te bachafa. Waliwo wanu waba kansa. Maleri enu batenda la eze kansa. Kujanja wa matu wanu kubadilisa. Kubadozi matu wogo vekiria. Kazina mekubadochi. Kwanu wanafe avali kudozi. HIV wanu vambi funadozi. Kula magao funadozi. Kaina gari. Kaina tambula emudusa. Ovocha tende mbisi. Okwala po muziki chokurumba muzuti. Anti no jora wa parliamenti. Bakayana kufuse kwa simbi. Uganda zabu.
Zoku pa kolona. Wakirika fobwavu.
Juliane toku fobwavu. Wakirika fe kolona.
Zoku pa kolona. Wakirika fobwavu.
Juliane ta toku fobwavu.
Kini ya kuwa mwene fire fire right atamanyi tunonyeze. Fire fire vya yongela echo kupa kolona zinda vanga kwerimba. Abantu bali nabana kuteka famile vali dawanga kwa zawa. Katinze chenda vye change echo kupa kolona kansigale mubwabuno. Abantu bali nabana kuteka famile vali dawanga kwa zawa. Katize chenda vye change kupa kolona kansigale mbwavubono. Waza basayo mutima nokula vili davantu chemukola chirungi nyo. Katize chenda vye change kupa kolona kansigale mbwavubono. Zechenda vye change kupa kolona kansigale mbwavubono.
Yuli ya ulichendo cha sente, masiki za sente, sanitizer wa sente. Uli chintu cha senti, ntambu ya senti, uli chimu senti.
Katiza chenda vye change, okupa kolona kansigale mbwavubono. Zechenda vye change, okupa kolona kansigale mbwavubono.
Yuli ya uli chintu cha senti, masiki za senti, sanitizer wa senti. Uli chintu cha senti, ntambu ya senti, uli chimu senti.
Yeah man, Mbogo than my country, Uganda. This is our feeling. Yeah, it's a discussion. Debate on it, you know, debate on it. Ghetto people, Ugandan people. Yeah, this is the situation we're passing through. We pray that God may come to our rescue. Places. Junior K, Pepper, right? Black Keys, Magic Record. Ratatata.